Ewi na talia ina nisi le fuafuanga le palemia Malcolm Turnbull, malana whainga malo e whaasaa ina i se tangata na ulufale soli tula fono mai se vaa, ona toe ulufale mai iso se teimi la vailo na olanga atoa. Olo o tele nisi olo o te te e iai, ma e ono o ole mata upu i le High Court, ole winga o le saa mo le olanga atoa, e au fi ai le taalo sanga se tangata olo o tau siene ina Rule ma Manus Island. E asiasi mai e tafau po o se turisi, i se teimi ua avesea ma Manus Island po o Nauru, ai avea ma tangata nuu po o se sitiseni o se isi atu nuu. Fai mawhātai ta inga, pe maua se avanoa e au mawai i New Zealand po o Malaysia. E pe ona saa unua le palemia Malcolm Turnbull i le tātou lipoti le aso saa ua mawai. O le fuafuanga o loo whaamoe moe, e avatu ai se whaau i tangata o loo whaiele pisi nisi o le whaave i a solitu la whono tangata po People Smugglers. Ai o loo whinau nisi o whala apatopatonga, e solitu la whono le fuafuanga. I lalo le vaenga tolus fulmanatasi o le whaangainga mō tangata suulu whai a malo au whaatasi po o le United Nations Refugee Convention. O loo whinau le malo tele o loo mulimuli i le ala fua na whaatatia Kevin Rudd i le tausanga e lua fese fulumana tolu. Lea fai mai e lea ima se tangata suulu fai e whaatanga o na au mau peta lia i au se talia nei. Peita ina taa ua ele li loia o le Australian Lawyers Alliance, Greg Barnes, na te fesilingia le mawhaia e le malo tele o na whaia o se tūlafono whapenei. Na ia lapata ia foi, a pāsia se tū la whono e tapu ai se tangata o na ulufale mai i lona o langa ātoa. E iai o na tua, i le vaai mai aisi atunu o le lalolangi, ma le ingoa tau le leia o au se tālia.
It's unprecedented anywhere in the world. It adds a further layer of cruelty to the Australian immigration regime, and it's completely counter to Australia's obligations under the Refugee Convention. We're also concerned as to whether or not the law is constitutional. The High Court's taken a relatively dim view of some attempts by governments over the years to effectively undermine the responsibilities under the convention. But it's incumbent, I think, on the ALP and on the minor parties to make sure that this bill doesn't see the light of day, because it's a very, very dangerous piece of legislation. It's an extreme measure, and it's not the sort of measure that you would want to see in a country such as Australia, which prides itself on tolerance and openness.
Le iloia mai le Australian Lawyers Alliance, Greg Barnes. O se tasi iloia o le tamaita yo Madeleine Cleason i le Andrew and Renata Caldor Centre for International Refugee Law i le Universite o New South Wales. Na ia fesilingia le tala whenga i o le popolenga i le ono au mau o se tangata sulfai seisi atunuu. O na sawa i lea ta fau, ma leto e fo'i i lea atunuu lea na sifi iai. Po o se atunuu Natalia ai ina uave se amainauru ma Manus Island.
I think we'd all like to know if this is really that big a problem, because my understanding is that the right to choose who comes into this country and on what visas already rests with the government. That's a power they already have. So it's not exactly clear what additional this law would be adding, other than a lot of time and effort and, you know, enhancing Australia's negative image overseas.
Madeleine Cleason, ole Andrew and Renata Galdor Centre for International Refugee Law. Aina saunua le Minister of Malanga Inga Peter Dutton, ole isi autu ole tu lafono. Ina ia pui pui ai le malo tele, mai ni tangi e faaulu ile famasinonga mai tangata sulu fai, e sao mai, mamana na o enono fo maui au se taliana i. Olo o faa uo pea feutanga inga mai si atunuu, e sifi iai tangata olo o inauru ma Manus Island. Ai a sifi iai nei tangata sulu fai, e le mawhai, ona tue talo sanga ai. Mo ni visa, e uru fale mai ai i au se talia nei. Tu salava po ni visa asiasi po ni visa tu risi.
And we are not going to take a backward step until we can get those people off Manus and Nauru to third country arrangements or back to their country of origin, or settling in PNG or settling in Nauru or Cambodia or wherever the case might be. But I'm not going to do it in such a way that allows the people smugglers to get back into business. Because if you look at what's happening on the Mediterranean now, and thousands of people are losing their lives on the Mediterranean. If you look at what's happening in France, across continental Europe, have a look at what's coming out of Libya, and we have a significant problem ongoing. Because we don't have boats arriving each day, doesn't mean that our efforts at sea and in the air and through the intelligence agencies and certain ports and the rest of it, that somehow that's no longer required. It is, and the threat of boats recommencing, and if you get half a dozen through, you'll get 60 and you'll get 600.
Le Minister for Malanga Inga Peter Dutton. Na ole paulis ui oro o langolango ina malosi le fuafuanga o le taitai o le vangafa upufai le One Nation, Pauline Hanson. I se talanoanga ma le 7 Network, na sa anua Pauline Hanson, e te tauona avatu le feau i tangata e fie suulu fa imai. E le talia i latou I au se talia nei.
In principle, I do back the policy. I think we need to make a very tough stance and put out a clear message. Refugees are not welcome here. Now we know the majority come here for economic reasons, that they actually come here, end up on our welfare system. Australians are fed up with it, and a matter of fact, so am I. Look after our own first. When we become a very wealthy country, hopefully, again, then we can look after other people.
Le taitai o le One Nation Party, Pauline Hanson. Natalie ilele iloia o Greg Barnes, o le lea mi o tonu o le tūlafono. Ona ata unu usoli tu la fono mai se tangata I se va alele. E tangofie I neila na talo sanga. Ai ata unu umai se va afangota. E ilo ilo I fafoatua le atunu u la na talo sanga.
It's bizarre and absurd, and it's also discriminatory. You can arrive by plane and have your application dealt with. If you come here on another mode of transportation, i.e. boat, then you get punished. That's a very minor problem, and it can be dealt with under existing law.
Greg Barnes, All Australian Lawyers Alliance.